Webijide nga basume sabalazo wenye mivolo wa government okulemererwa okussa ensimbi ez'okuwongeza wangeza ba arts omusaala mwaka w'ensimbi ogujja. Mwayala biseko mkachoka parliament ya Kevin Jigiriza, minister mbeza wenjigiriza mu masomero ga primary Dr. Joyce Moriko Kadukyu. Yategeza nti ministry teyasoso waziza nsonga ya kuongeza basumesa musala mwaka w'ensimbi ogujja. Basumesa wansi w'ekibiina ekibataba Uganda National Teachers Union bagamba nti essuubi lyabwe libali mu speaker wa parliament yabasuubiza ensonga eno wa kujiggusa. Philbert Baguma ye saba wandiitsi wa yunatu ekitaba abasomesa.
Tulina essuubi nti parliament yekola appropriation ate speaker akulira parliament ye yatusuubiza ensonga eyo agenda kugikolako. Nolwekyo tulina essuubi speaker engeri campaign eziwedde agenda concentratinga ate ministry egenda kuweebwa obuvunaanyizibwa kulaba nti ensonga gy'abasomesa ekolebwako. Nolwekyo nga tweteekateeka okugenda mu taamu esooka mu mwaka guno tulowooza nti sipiika agenda okutuula n'asonga ensonga ya efe ey'emisaala.